Jason on the track, boy.
Too much sauce. Baby girl, you're the boss. Wanna take you to the coast. You could spoil no remorse. Too much sauce. Baby girl, you're the boss. Wanna take you to my bed. You could spoil no remorse. Sekete, sekete,
sekete,
sekete,
sekete.
Bang sekete, 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 sekete. Nam sekete, 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 sekete. Dok sekete, sekete, sekete. All we do is sekete. Dance for me, Carolina. Dance for me, Marcelina. Dance for me, Angelina. Dance for me. Kani form bro ni ite. Itakuja na magyal dem. Tukondani wako inje. Wanataka ni wapange. Kona msupa mshike. Na kama una jipange. Demu wa kanisa. Kila siku ni misa. Hard niggas tryna fuck my woman. Who wouldn't? Ameoga, amebeba, ameweza. Amesema nataka kucheza. Hata kinusu ni yote. Wanapenda madem, misipendi madem. Minapenda madem wazuri. Asubaru kenti preza. Ilimshikia kabotega. Juu ya ufa kumpoteza. I let Alex do the peace sign. Every time it's a freestyle. Getting head in the booth as a freestyle. My tunes will pay me Johnny freestyle. Me a pana gynecologist. But I'll take a look. Yani raw dog. I will do a by the book. Anapenda Volkswagen. Jezi minda kichora. Yes, yes, kwa jirani. Nani? Sekete,
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 sekete.
Bang sekete, sekete,
sekete,
sekete,
sekete,
sekete,
sekete.
Nam sekete, sekete,
sekete,
ay, sekete.
Whoa.
Dok sekete, sekete,
aha,
sekete,
aha.
All we do is sekete. Dance for me, Carolina.
For real.
Dance for me, Marcelina. Dance for me, Angelina.
For real.
Dance for me.
Yo, wezi dunga mini when your mind be. It looks more yummy when you hide it. Tonight I will be coming inside it. Pussy pussy clean kaki chwaya tairis. Havijana wadogo hawaja tairi. You know me money long money piling. Nyonya bong macho iwe Chinese. Ukibonga mwabu waga inisaidi. Peke jeng inaitisha sekete. Aka nipati ya ther nikaichapa tetete. Tulikuwa kwa hotel wakaita manager. Ati vile kuna smell kwani joge cha morech. Anapenda wajaluo juwe ya bundles. Nisha mto wanguo na one glance. Kwanza shika mwaninyo alitoa dandruffs. Just dance for me, you know I don't dance. Peke jenge naitisha sekete. Aka nipati ya ther, nikaichapa tetete. Tulikuwa kwa hotel, wakaita manager. Ati vile kuna smell, kwani jogi cha morech.
Dance for me, Carolina. Dance for me, Marcelina. Dance for me, Angelina. Dance for me.
When I pull up, God damn it. Better be ready na kiki tumekikoki. Chuja mbogi leo mistoki. Kama vile baby boy na siyo Titanic. Sisi ya tuzami, ah. Bia kidogo, moshi kidogo, ah. Wine kidogo, wine dogo. Nakani mech siyo kidogo, ah. Menu to player siyo koko. Utakula ubebe siyo uongo juu. Sholo ni yako na die VIP, ah. Form kubwa notorious B.I.G, yo.
Dance for me, Carolina. Dance for me, Marcelina. Dance for me, Angelina. Dance for me.